ya una hela no inaya haya daiga hanti han kafere inaya haya gan kahela ku hawaina hayo inaya hay adan adan kula haya kuna helano inai haya da iga hanti han kafere adigan hurdada kaga goy ha kahiya chife adigan habla hati anarkaba kugu hilma maye Adan ku guhesa sidi Uyo bat kede Adigan hurdada Kaga goy Ha kahiya chife Adigan habla hati Anarkaba Kugu hilma maye Adan ku guhesa sidi Uyo bat kede Adalkaagu way malab dawiyo himirti ducane muqal halacsi daymada ishaad darin hagaysa garkaya xalbowlaha xabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano Adalkaagu way malab dawiyo himirti ducane muqal halacsi daymada ishaad darin hagaysa garkaya xalbowlaha xabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano Tabaxsan haybadiyo xana Hooya ku aroortay Ayaan kugu hawaystoon hawankaaga haybsaday Iksi turuksan hoodiyo aqoon Aabbe la xalmaashay Tabaxsan Tabaxsan haybadiyo xana Hooya ku aroortay Ayaan kugu hawaystoon hawankaaga haybsaday Himalkaaga goortan derseen ubati qiimeeyey Ee aan kor iyo hoos u dayay Eedda quruxdaada ayaan ku hoggaan samay sidii Gacal dahereyaysan Himalkaaga goortan derseen ubati qiimeeyey Ee aan kor iyo hoos u dayay Eedda quruxdaada ayaan ku hoggaan samay sidii Gacal dahereyaysan Adalkaagu way malab dawiyo himirti ducane muqal halacsi daymada ishaad darin hagaysa garkaya xalbowlaha xabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye indayga baano macaliga baano. Hadalkaagu way malab dawiyo imirti docaane muqaal xala casi daymadaysha dareen hagaysa garkaya xalbowlaxaxabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay ii haye indayga baano macaliga baano. Hadalkaagu way malab dawiyo imirti docaane muqaal xala casi daymadaysha dareen hagaysa garkaya xalbowlaxaxabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay ii haye indayga baano indayga baano.